ayalahlolwa yebo lutho uJesu akadlule Ashule kuna wena.